mukwano manyi sisobola kulaba kampandike baluwa
sibya muzanyo bino byenkugamba bikulu nnyo nga twalina mukwano mungi nnyo kati laba okupimisa nabwendo tetukyabikola buromatikos tokyabukuba newunyo kyuse nnyo tokyanewa laba ogenda sirina gyendopa saasiranze omwana
wababiri
abo besonyiwe byebakugamba si bitufu tewandikyuse tewandibesize aba bakusigula bayuza
byerabire
abo besonyiwe byebakugamba si bitufu tewandikyuse tewandibesize aba bakusigula bayuza
kulaba okyuka omutima ogubunyanzikiza tondeka eno ndi muntiisa laba sikyakulabako nasigaza kawowoko wandika ndi eno zeka laba bakutwala setegera
nsaba tutule ku meeza tubize bujja biri ebyedda
nza kwakala mukwano
komawo
laba obesonyiwe byebakugamba si bitufu tewandikyuse tewandibesize
aba bakusigula bayuza
byerabire
laba obesonyiwe byebakugamba si bitufu tewandikyuse tewandibesize
aba bakusigula bayuza
mukwano manyi sisobola kulaba kansuubira oba nfuna
wotalinze mbeera mukomera ndi eno bwomu sirina ntasa nzijukira bye twalinga n'obwobusimeri bwe wampanga nze njagala kumitinga onyambe wamponye obulumi
tetukyabikola buromatikos tokyabukuba newunyo kyuse nnyo tokyanewa
laba ogenda sirina gyendopa saasiranze omwana
wababiri
laba obesonyiwe byebakugamba si bitufu
tewandikyuse
tewandibesize
aba bakusigula bayuza
byerabire
laba obesonyiwe byebakugamba si bitufu
tewandikyuse
tewandibesize
aba bakusigula bayuza